kwanza. Oh baby, twapendana, twapendana sana, twatakana. Uni baby juju, niku baby juju, kama watoto. Ujani pika juju, ni mapenzi tutu, penzi la moto. Lamo, 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 fire, moto, oh fire, moto, oh fire, moto. Rangi ya chungwa msupu,
halali yangu, kabali yangu,
sauti midomo ya kasuku,
halali yangu,
halali,
kabali yangu,
kabali, anu. Unite jikoni tupike, na jina dadini tike. Uketi pajani kulishe, haiba machoni, lafithi laini, mkono wapwani. Uni bebe juju, niku bebe juju, kama watoto. Ujani piga juju, ni mapenzi tutu, penzi la moto. La mo, la mo, la mo,
la moto, fire, moto, oh fire, moto, oh fire, moto.
Rangi ya chungwa msupu,